it's Prime B. Yeah, oh, yeah. When you go, I'm in your town. Ngiyayithanda lengane anime kancane ngimtshele mina bafethu ngiyayithanda lengane anime kancane wedali themba mina ngifuna bebone mina ngiyakuthanda mina ngiyakugcwala awufaki inamba
It's a